subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaas ka dhegaysanayseen waa VOA. Hay-adda dambibaarista Mareykanka ayaa sheegtay inay bilowday baaritaano ku saabsan qarax caroonnimadii hore ee shalay lala beegsaday masaajidka Daarul Faaruuq ee magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota. Mas-uuliyiinta iyo muslimiinta dadka haysta diimaha kala gedisan ee ku dhaqan magaalada Bloomington ayaa shalay isugu yimid bannaanka masjidka, halkaas oo ay si wada jir ah ugu xambaareeyeen qaraxaasi loo geystay masaajidka. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Minneapolis ka soo diray wariyaha V O A Maxamuud Mascade.
Masaajidka Daarul Faaruuq ee magaalada Bloomington, oo aan sidaa uga fogeyn magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, ayaa aroornimadii Sabtida qarax lagu weeraray. Qaraxa ayaa waxyeelo gaarsiiyey qayb ka mid a masaajidka, waxaana maamulaha masaajidka Maxamed Maxamuud Cumar Maxamed Carab uu V O A u sheegay in xilliga tukashada salaada subax uu nin gaari watay masaajidka ku tuuray walxaha qarxa.
Nin ka mid a jamacada wuxuu noo sheegay baabuur pickup ama baabuurtan waaweyn ee maxaa la dhihi jiray ishag Ford abaalka sheefiga ah oo banaanka taagan nin kasoo baxay. Ninkaas marka daaqada ayuu la beegsaday wax kolley aad u culus, waana isla markii cararay. Marka qolkii imaamka ama qolkii Sheekh Waliid ninkii markuu arkay meesha wuxuu ku dhacay cabaar bay qiiqday intuusan qarxin. Markay qiiqii uu arkay ninkii gudaha kusoo caruuray meesha waxaa ka jira qiiq baa ka jira, kadibna qarax baa ku xigay. Aduu qolkii marka waa gubtay qolkii sheekha, laakiin alxamdulillah dad waxba kuma gaarin.
Maxamed Carab ayaa carabka ku dhuftay in aanay jirin cid ay ku tuhmayaan qaraxa, balse waxa uu xuseen weerarada noocan oo kale ahi ay qayb ka yihiin kororka islaamnacaybka ee ka dhanka muslimiinta Mareykanka.
Wax hadda gaaran tuhmayna ma jiraan oo xaafadda nala degan, laakiinse de waxa weeye saan u ognahayba shalay dhib baa dhacay oo meel muslim lagu sameeyey daraa dhib baa dhacay. Maalin kasta muslimiinta culays baa soo gaara dadka waddanka degan, iyadoo ay ka imaanayso siyaasadda iyo qaabka ay waddanka dadka maamulo hadda ay wax wadaan, iyo guud ahaan qaabka waddanka u samaysan yahay oo dad aaminsan inay waddanka ayaga xaq u leeyihiin keligood, iyo dad aaminsan in dad kale inaysan waxba kulahayn.
Ciidamada ammaanka ee magaalada Bloomington iyo saraakiil ka socota hay-adda dambibaarista ee FBI ayaa masaajidka Daarul Faaruuq iyo hareerihiisa buuxiyey, kuwaasi oo baaritaan xooggan ku haya sidii ay ku heli lahaayeen ciddii ka dambaysay weerarka. Waaxda FBI ee gobolka Minnesota ayaa sheegtay in qaraxu uu ahaa mid gacan ku samaysa, balse faahfaahin kama aanay bixin waxa uu ka samaysnaa iyo cidda geysatay midna. Dadweynaha dariska laha masaajidka Daarul Faaruuq, muslimiinta ku dhaqan gobolka Minnesota qaarkood, iyo madax ka socotay diimaha kale iyo magaalooyinka dariska ee Bloomington iyo Ridgefield ayaa bannaanka masaajidka soo buuxiyey, waxaana iyagoo warbaahinta kula hadlayay dibadda masaajidka ay cambaareeyeen weerarka lagu qaaday masaajidka Daarul Faaruuq. Madaxa golaha kaniisadaha gobolka Minnesota Curtis Diang ayaa sheegay inuu u yimid masaajidka inuu taageero u muujiyo muslimiinta gobolka, waxa uuna xuseen weerarada lagu bartilmaameedsanaya muslimiinta ay waayadan dambe ku soo badanayeen gobolkan iyo guud ahaanba dalkan Mareykanka.
What I would say is an attack on a mosque is an attack on a synagogue is an attack.
Waxa aan rabo inaan dhaho ayaa ah weerar loo geysto masaajid waa weerar loo geystay macbadka Yuhuudda, waa weerar lagu qaaday kaniisad, waa weerar loo geystay dhammaan diimaha ay haystaan bulshooyinka. Sidaas daraaddeed garabkiina ayaanu nahay. Waxaa sidoo kale idinla jira malaayiin Protestant reer Minnesota ah.
Simon Trotman oo ka mid a golaha wakiilada magaalada Ridgefield oo dacalka ku haysa halka uu ku yaallo masaajidku, kana tirsan kaniisadan sidaa masaajidka uga fogeyn, ayaa sheegay in magaaladiisa iyo dadkeeduba ay Soomaalida iyo muslimiinta dariska laha jecel yihiin lana damqanayaan.
Whatever the intentions were of the individuals that may have done this, our intentions here are to show love and to show support.
Wax kasta oo laga lahaaba arrintan oo ay dhici karto inay sameeyeen shakhsiyaad, annaga waxaan halkan u joogna ayaa ah inaan u muujino jacayl iyo taageero dariskeenna muslimiinta ah. Waxaan hal cod ku dhahaynaa saaxiibayaal, waan idin jecelnahay, aad baanan ugu faraxsanahay inaan halkan joogo aniga iyo diriska oo dhan.
Muslimiinta goobta isugu timid oo soo dhaweynayay taageerada ay ka heleen dadka aan muslimiinta ahayn ay u soo gurmaday ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha diimaha kale inay sii labanlaabaan dadaalka loogu jiro isu soo dhaweynta bulshooyinka iyo dadka kale diimaha ee wada dega gobolka Minnesota, weerarkanna loo beddelo fursad isu soo dhowaansho. Waxaana Nashiina Xuseen oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka muslimiinta uu ka hadlaysay sida looga hortegi karo kuwa muslimiinta neceb ay carabka ku xajisay in muslimiintu keligood aanay waxba qaban karin oo ay taageero badan u baahan yihiin si loo helo Minnesota loo siman yahay oo dadku ay ku soo hirtaan.
cannot do this alone, and we need your help now more than ever. Help us get there and continue to make Minnesota a welcoming and inclusive community.
weerarada iyo hadallada islaam naciibka iyo faquuqa ku dhisan ee ka dhanka muslimiinta ayaa kor u soo kacay tan iyo doorashadii madaxweynaha dalkan Mareykanka ee Donald Trump. waxaana muslimiin badan oo ku dhaqan gobolka Minnesota ay walaac ka muujinayaan sidii nabadgelyo iyo nagib ay ugu heli lahaayeen magaalooyinka ay ku nool yihiin ee gobolka Minnesota iyo guud ahaanba dalkan Mareykanka. maxamuud mascade, VOA, Minnesota.